mulango ogutakungula ogukubiddwa abakulembeze b'amasomero n'abatandisi baagaeri abazadde n'abakulembeze mu ggwanga nti waliwo obwetaavu okutambuliza abaana mu nnono entuufu ey'obukulembeze nga bakyali okusobola okutaasa eggwanga ku buli bw'enguzi obulyake n'obulabbayi. Minisita w'ekisiikirizo w'ekikula ky'abantu era omubaka omukyala mu paalamenti wa disitulikiti y'e Wakiso BTSL Naluyima ebigambo bino abikuutidde abazadde nti omwana bw'akula n'atuuka mu bukulembeze kaba kabonero nti waliwo okulungamya okulungi. Bino Naluyima abyogeredde ku ssomero lya Mother Manjeri Primary School ekirinnya Bweyogerere wabadde ku mukolo ogw'okulayiza abakulembeze b'abayizi nga bakuutidde okubeera abeerufu awamu n'okuba ekyokulabirako eri abalala.
Omwana w'akula n'afuuka ky'abadde omwana gwe gw'asinga okugasa enseena oba okuziza omwana, omwana oyo ddala nga wamukuza mu mbeera entuufu omwana bw'atuuka gy'ali ajjukira bazadde be. First of all, to the prefect, as I followed your oath, you had so many pledges you made. You had to pledge to observe and obey the school rules. That is an oath you made to the Almighty God. I saw you holding a Bible. You are supposed to be one who is exemplary. You don't just behave the way others are. Remember, you are now a leader. You just don't think, do things the way others are doing. You should ensure effective balances between your academics and the leadership role. So be that best leadership. Integrity. That what you say, what you do is worthy of someone called a leader.